muntu mye olwegulo mutima yakutunga budogo nomukwana gumpa mukilo ono yamanyi bwensula ne bwensiba bwendwadde enjala nagisiba bambi anjagala kuva ku mutima ne bwemunyiza tayomba mwana w'abantu nsaba mufule wa munju ono mubalaze mu lwatu misana mutunkwanjule yonna kwenonze kankwanjule mama ne tatu msajja wange yonna bambi mumusimbe yonna kwenonze kankwanjule yonna kwenonze kankwanjule mama ne tatu msajja wange yonna bambi mumusimbe yonna kwenonze ono ye mama oliye tata ono ye senga oliye kojja ono mukodomi wo kukono Bambi anjagala